Fresh out from Niger Remix.
Wepandela mukomba minu shale waze ya matota peli. Wenu komba minu shale waze matota peli. Ea matota peli. Ea matota peli. Ea matota peli. Ea matota peli. Aungkolele mama. Aungkolele mama angele mpindi. Ngitoti moto angele mpindi. Ngitoti moto angele mpindi. Wepandela mukomba minu shalewa matota peli. When you come for me, no shale was my daughter belly. They are 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 my daughter belly.
Sing is a mega gaga, and to any guami, Utinising Lash. Wena angazi ngiqambile amanga uthe indoda masti konke mina ngakwenza kwedaleka wase webaleka lalela mina bengithembe wena ukuthi uyongifihla umamadi mone sengilandela ngibaleka bengithi njalo iqiniso uyongitshela impendulo yembuzo yonke bekunguwena kanti ngisisiduphunga esiqoshwe nguthando kuwena yey wena. Awunakuhlukana nami yimo washela wena. Awungihloniphi ngempela kodwa. Inhliziyo yami uyiphulelani kanjena. Awungiboni. Sengitshotshe nemoto kamama imizamo yami awuyiboni ngempela. Yeywe. Wena ungu-forever wami musa ukuphika ngikubuzi ngiyakutshela.
Awungixolele mama angeke mpindi. Aungkolele mama angele mpindi. Ngitoti moto angele mpindi. Ngitoti moto angele mpindi. Wepandela mukomba minu shalewa matota peli. When you come for me, no shale was my daughter belly. They are my daughter belly.
Fresh out from NigerRemix.com.